iliveng.com.
Bye bye, Jesus, Martin. Oligiriti, ne kwezen bon. Oligiriti, ne kwezen bon. Ewe rukato kwezen bon. Ndente bulese we jevu gwa osa. Oh, ijom, ijele, ijom. Victor, Odawa loji na nante jenine. Oji miri abuoya. Odawa loji na nante judogu. Onwe lobele mwe dutelu Victor. One kuroku. Edulu nyabu wata kiri we lute. Mwane kulu Victor. Victor wene siya nyanya. Mwane kulu. Weba nuno wete miri son. Mwane kulu. Mwane nyabu wata kiri onu. Tuye miri son onu. Mwane kulu. What a clean work, what a woman, oh, well, hanky oji agwoya. Victor nyegi hanky. Ilu ebi na swadhya. Abu na ni wichi ne nyegi sobu. Iwe lunyabu hanky. Iwe viche iru. Iwe chese iru gi. Ibu na chuku kelu wa wazaki. Ibu kula nyamu mamunem. Ina nukwa iwe nekuo. Ibu Victor wanteje. Kende mwamu Victor. Amuria 1982. Niem Teresa, Teresa Chesona, the one Ebavu kono we pase ya. Ebwa nekulu Victor wanteje. Ebwa nekulu. Wame siwe jeve boyu nubwa usan. Ebwa nekula nyamu man. Na plant state. Avyo guko jelu swan. Ebwa nekulu Victor wanteje. Susya nyaba vyo. Ebwa nekulu Victor. Afuno werisi yo. Ebwa nekula nyamu man. Osewe ndia usan. Guwe soka piti dugo. Ebwa nekulu Victor wanteje. Mwane muvi yamu. Ebwa nekulu Victor wanteje. Wemu vide Victor amudike. Ebwa nekula nyamu man. Victor we natan. When I done the job, the one who loves it, don't want the day. The one who loves it, we be told one woman, the one who loves it, 2001. Name me Kunya Beaver, the one who loves it, don't want the Madonna, we am losing. Lumber, he gets you, where you pull on your goodness in Equal. Ngozi chukunes inigwe Amala chukus inigwe Blessing nesa wakuwa Ebwane kula nyamuma Wemepe Onuka nabo Ebwane kula nyamuma And solution ministry Ebwane kula nyamuma Owelwe Wavuka chuku, wavuka chuku, wanteweke wanekula nyamuma Wone sina bovu emwengi, wanekula Ewevo ye melunde mwanidugo, wanekula nyamuma Wibejiwe mwandike, chuku we sinigwe bia Wanekulu Victor wanteje, wanekulu Owejebe wanteje Wanekula nyamuma Nido swavande mwadototo Ivo sola so kani la kani o Ona kwenye Victor na kwenye dalubi Wanekula nyamuma Umunem Woronye lua ukovu na nyai Wanekulu Victor wanteje Onye na mutaro mwachova Onyamuma Wanyomu ya mutangwa Omerare kakane nuwa imutangwa Wanekulu Victor Goji we mesie Goji we blesie Owe chowa mwani oganu Owe na viruwa yi Nesi nje jabo Wenu ta wanya mwanyamuma Ebele chukwe chezo na wanyamuma Ibwane kulu Victor wanteje Munyo nye luwa ukovu na nyao Kulo na waloji Odi beze wanya mwa Odi beze bihen Ogwa nusoni oto na nabwagi Alaye Oseme desu weba malaye Owe naluma ava Omunine mwanteje Alaye Oromwa diba alaye di Nege jiwe wendi iwo Wesindi wabwazino son Ibwane kulu una wabwazino son Alaye alaye okwa mado malaye Ibwane kula nyamuma Wanwero njega na udie o Wanekulu Victor wanteje Wanekulu Victor wanteje Wanekula nyamuma Wanekulu Victor wanteje Nebonisi Wanekulu Victor wanteje Nandio kwe nine Wanekula nyamambala Buso wego inyinya Wanwero nye merie mbu Sasa Victor Bonisi Sigole nina no yino Wanekula nyamuma Kumunem Wanekulu Victor Sosia bo nyamuma Wanekulu Victor Mde madu balewe Wanekula nyamuma Mantua barona motie Enwe rive merie mako Wanekulu Victor Mde madu megini Wanekula sele paya levan Wanekula nyamuma Omero 3 days Asina Victor Murugo Wanekulu Wemero mbulu boseto Wanekulu Victor wenata kwanteje Wanekula nyamuma Victor netesie Ive nine kula sirino luna osa Wanekulu Victor wanteje Wanekulu Victor wanteje Wanekula nyamuma Onu kato nogiri Emechesio lulo giri lacha Wanekulu Victor wanteje Ive Victor nyela kare Wanekula nyamuma Wajelu jelu sele mbulu jepi Wanekulu Victor wanteje Nyabu Petron Wanekula nyamuma Anambra State Presented Group Wanekulu Victor wanteje Wanekulu Victor wanteje Nyabu Kumeyo Wanekula nyamuma Anambra State Police
Gomandi
Ibanu Ekulu Victor Wanti
Victor Nyamuma
Ekulu Ikemelo Mandi Ibanu Ekulu
Onye Loko Funanya O
Onye Fugine Nuwa Gemwezi
Ibanu Ekulu Victor
Onye Pilaka
Onye Pilaka Gemwengo
Ibanu Ekulu
Onye Amuma
Biadulumo Biadulumo
Ibanu
Ekulu Victor Wanti Ibanu Ekulu Victor
Ivi meleri kekweni
lanya mwa
kwone ya libiye
Ivi nenye li gare la
gare Ivi lulu Victor wanteje
Ivi lulu note kacha o
Ivi kulanya mwa
Ipuri mwote rike
Victor na mwali meleri ke
Ivi lulu
onya mwa
We chukwi welofone nuwa gamriri eze
Ivi kulanya mwa
Ivi jupulo bodo ibori rine Victor
Ivi kulu
Follow Moses
Ota wala joye
Victor Wanteje
Ibanu Ekulu Onyamuma
Umu wenye jadu ina kukwari
Ineo
Ekulu Victor
Ndine kabarais
Ibanu Ekulu
Ndine kekuwa kwa
Ibanu Ekulu Onyamuma
Yesubu ivadine sieku ni yeku
Ibanu Ekulu
Victor Wanteje
Anu kata logiri aluko kiri lachang
Ibanu Ekulu Onyamuma
Yadike
onye mposisi
Onye amuno onye mtofanteje
Yadike mwonye mtofanteje
Ibanu
Ekulu Onyamuma
Chukume siwe lumwaro
wego siye
Victor
Ibanu Ekulu Victor Wanteje
Anakuru mwonu
o Ibanu Ekulu Onyamuma
Adia waibu chima manda
Ibanu Ekulu Victor
Wanteje Neku adang
Ibanu Ekulu
Victor Wanteje Adachuku wetelu Victor
Ibanu Ekulu Onyamuma
Kemaka diokwala ezebeze
Ibanu Ekulu Victor Wanteje
Kamsi yo ebo mwacheze
Ibanu Ekulu Onyamuma
Onyamuma
Onye luwa uko funanya
Ibanu Ekulu Victor Wanteje
Ibanu Ekulu
Onye liyebweze gabweze
Ibanu Ekulu Onyamuma
Akwi mwana diokwala neze diwe lobi
Ibanu Ekulu Victor Wanteje
Onye ujomu
Ibanu
Ekulu Victor Wanteje
Ibanu Ekulu Onyamuma
Avu welo dena Kansi yo chuku
Ibanu Ekulu Victor
Mwe chesora dike
Ibanu Ekulu
Onye niene buisi abu o
Ibanu Ekulu Onyamuma
Onye niene buisi anu Nyabu onye gibu buisi anu
Ibanu Ekulu Victor Wanteje
Ibanu Ekulu Victor Wanteje
Ibanu Ekulu Onyamuma
Jizaramu o
Ibanu Ekulu
Vanche nine bubu Victor Chuku nye liye mwenye Nyi esipu mwaka Victor jide kiji odoguo Na nyi kene liki dike
Ibanu Ekulu Victor Wanteje
Konyudo
Victor
Ichi ngozi
Ekulu Onyamuma
Ichi ngozi chuku Ngozi chuku sugaru
Ibanu Ekulu Victor
Oda waloji
Ibanu Ekulu
Nne muluki mulu ndogu
Ibanu Ekulu
Oda waloji onye nte jabo Onye mbosisi
Ibanu Ekulu Victor Wanteje
Ibanu Ekulu Victor Wanteje
Onyamuma
Ibanu Ekulu
Onyamuma Asin kilo
demu o Kimelu mivi meli bemu
Ibanu Ekulu Victor
Na mfuganya
Mfuganya
nenu wabu wabuse
Ibanu Ekulu Onyamuma
Oda waloji Inememma 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 Inememma
Ibanu Ekulu Onyamuma
Alu say bye bye yo Alu say bye bye yo Alu say bye bye yo Jesus say we lugo nono Oli giriti nekweze nubo oli giriti nekweze nubo Ewe rukato weze nubo Mbinte buleze weje
Ibanu Ekulu Victor Wanteje
Ibanu Ekulu
Victor Wanteje
Ibanu Ekulu
Onyamuma
Igwe roya ndio deibo
Ibanu Ekulu Victor Wanteje
Igwe ntejabo
Ibanu Ekulu Onyamuma
Okigwe na yike nelege
Ibanu Ekulu
Victor siya yike negi
Ibanu Ekulu
Na hivi sukula suerike
Ibanu Ekulu Onyamuma
Kanyike negwe
Ibanu Ekulu Victor
Chief Doctor
Ibanu Ekulu
Chief Doctor Nyachonam
Ibanu Ekulu Onyamuma
Igwe kwe bilisi na nam
Ibane hulu Victor wanteje Ibane hulu Victor wanteje Ibane hulu
Victor si muke neki Obala tule nebu obalara
Ibane hulu Victor
Ogu kari ogu Ogu kari ogu obula obalara
Ibane hulu nyamuma
Osi muje nando
Ibane hulu
Victor wanteje
Ibane hulu
Tele tijadi nisu
Ibane hulu nyamuma
Mwabalumu Koko kele sana njiri alimite Odogu kalili odogu nanane
Ibane hulu nyamuma
Akana luogu Tele tinogu kikane la adhia o
Ibane hulu Victor wanteje
Oroge bu manage director
Ibane hulu nyamuma
Please kinoba Nigeria limited na nyekene
Ibane hulu Victor wanteje
Oroge bu manage director
wanteje
Ibane hulu nyamuma Chris Prales Hotel unoka Eba inedi ngwongwa o
Ibane hulu Victor wanteje Ibane hulu
Kuku kilisa nivi meleri
kebeni Ibane hulu nyamuma
Ejelum London When we talk again in London,
Hulu Victor,
Obalumu,
DK Monyem Tosizizi,
Ya,
Monyem Tosizizi,
Koko Kili Sonyem Tosizizi,
Ya, Hulu Victor,
When I body mobu wa, Omu wabu gine nuwa, Buda vime, Koko Kili Sa, Monyem Tosizizi,
Ibane Hulu Victor, Wanteje, Ibane Hulu
Victor, Wasi muke nekwe,
Ibane hulu nyamuma
Chukuto siemeka Wobeli da kolo kolo
Ibane hulu Victor wanteje
President General Ana yutu nani
Ibane hulu nyamuma
Oyundo Mwake male mwaka wanyo
Ibane hulu Victor wanteje Ibane hulu
Chedu madini jodogu
Ibane hulu nyamuma
Woko sisi Woko sisi na dumu kofa
Ibane hulu Victor
Udogu Malaysia Wonyem posisi
Udogu Ibane hulu nyamuma
Wonu do Ivi sulasuna Malaysia Rike kweni
Ibane hulu
Dike na talk
Ibane hulu
Dike na talk Wadi ndilo njo
Ibane hulu nyamuma
Wasi muke nekwe isi excellency
Ibane hulu
Willy Mobia no
Ibane hulu
Abafo dike sulasuna
Ibane hulu nyamuma
Wonu do My excellency, my governor, Chiri governor, he got your son, he got your son.
Ibane hulu nyamuma,
Lugong, Makanezi Luleri Gonen.
Ibane hulu Victor wanteje, Ibane hulu Victor wanteje, Ibane hulu nyamuma.
Ankele Kwen, Chief Doctor Fontu Sobi Mweke.
Ibane hulu Victor wanteje, Ibane
hulu Victor wanteje. Ukuna mene nasuwe mdiao.
Ibane hulu nyamuma
Ogele mpakija na abuja
Ibane hulu
Ogele mwena mwena abuja
Ibane hulu
Alufo chushu wopi mweke
Ibane hulu nyamuma
Atakata abuwa Ano lubegi 6 months
Ibane hulu
Ikete gondo
wanteje
Eki mwele mwero indisio
Ibane hulu nyamuma
Victor neke neki Wonyamuma nteje udogu
Ibane hulu
Oda waloji Osi muke neki
Ibane hulu Victor
Na kibu basi ike
Ibane hulu nyamuma
Eche koki kwebue Ike house of
Ibane
where
Ibane hulu Victor
Jesewe natan
Ibane hulu
Mesewe jesines
Ibane hulu nyamuma
Oba Alfonchusu obi mweke
Ibane hulu Victor wanteje Ibane hulu
Victor si muje ven
Ibane hulu nyamuma
Kanje kene nyamuma o
Ibane hulu
Emmanuel Wanze
Ibane hulu Victor
Onyamuma nebare
Ibane hulu nyamuma
Osimjewe kwa mumbo
Ibane hulu
Kanke na jweje buosu
Ibane hulu Victor Wanze
Ajuo Ajweje buosu Mwali echi Onu mumbo na muna gebu
Wanze Ibane hulu Victor Wanze Ibane hulu Victor
Wanze Kanke nikeji mwaka
Ibane hulu
Onyamuma Onyamumu eri odogu Onyamumu ivo male Onyudo Etu etu mudere kisi
Ibane hulu nyamuma
Kalibesi Kalibesi ni ibu odogu
Ibane hulu
Ibenagu Kalibesi Onyakwete nneyi
Ibane hulu nyamuma
Ogipu chairman Akwete yutu nneyi nkobodo fụrụ anya
ewulu Victor Nwantete
kankedekwu akwụ na-atakasị
ewulu anya amụma
onye ụmụanụ ọma neyio akwụgo karịrị akarị
akwụ
na-atakasị ọgịrịga wọgụ iwe chebe malaysia
si
ebanye brazil chifu n'ụmụ agbuo akwụ na-atakasị olu ube nwanna gbara ọsọ na anyị kpọrọ
gbara ekwulu anya amụma
akinye n'umule eriri kekwani
gbara ekwulu Victor
ka nke na-ajị
gbara ekwulu
ajị igwe na agwụ arọ
gbara ekwulu anya amụma
uchechukwu onye mbosi isisi odogwu
gbara ekwulu Victor
ka nke na-ekwu echi
gbara ekwulu Victor
ogbolo ọgwụ nwata
gbara ekwulu
ibe bịa na nwa mma abịa okpokolo ọsọ nwa ma bịa dike bịa
kene
ibe dị a n'odogwu ibe zuru azụ na nsukwu erika ka nke na-ekwe injinia bona
mmụọ
na-eri egwu na abatịa injinia bona n'iso n'aka na-alụ egwu nke na-ekwe injinia chimezie mezimen prodoshon isi ekwe n'ugbo aka na-alụ egwu ibe na-alụ n'egwu siri ike onye lụsi egwu na nke gị
nyabụ
egwu ya gafịa ka mgbọba ezigbo ọgwụ aka m
ọgwụ
onye
injinia
nwibe na-eme
kwasị
m nwoke na-ekwe chifu promise of omezie
prosan
west african limited dịka ọnwụ gwụlụ ọgbatụlụ enyi nteje ọnwụrụ
enyi
dịka enyi nabaghị oge nọrọ mma ọ bụrụ na ibe ji alịrị edunete mmụọ ewelu ma alịlị dunete enyi kata ma ọyịkwụ ọyịkọ ọ ga-akwụ ọyị ka njebe agwụlụ eri oke bo ka nke na-echi nwụba chinwụba
ekwulu onye amụma
odogwu nwa chinwụba ọnụ mba onye polisi
bịa
onye oyibo ọdụrụ akwọrọ
bịa onye amụma
olu ndo onye chimele eze ga-abụ eze
ụmụnne
m elegede ekwu esu onye na-esu
ekwulu
osu jide ọgụ iru a na-atọrọ ude na amụ
ụmụnne
m
ude
na-echola ebe oge eri osuo
ewu
nne m alụsị baịbaị o jizọs ewelu
gọrigiriti
na-ekweze
n'ugbo
oligiriti na-ekweze n'ugbo ewerute atọ nwa eze n'ugbo ndị mfe bụrụ eze jebuwanụ ewusa ka mgbọba ezi nne nwunye ahịa ka nwunye ose mene suwe bụ odogwu
mana
krismas nnekwu nwaanyị nne m na anyị ikenele gị mama chuka dibia ezi nne na ya ka kelele
gị
ahịa ka nwụrugo mana onye chileza na-anwụrụ anwụo
gịdibe
ka mgbọba dị igwe adọze mene suwe adadị
krisesi
ada ezi nne m na anyị ikenele ka mgbọkwụ ọgwụ ọtọ ọgwụ ọdeke n'eze na nsuwe ike bichiri ezi ebe kwe dike na china
ọgwụ
ọdeke n'eze odogwu onye amazi nsuwe anyị
kpọrọ
gị ijom ijele ijele
ijom
ijom
HighLiveNG.com